abali balowooza nti sirifuna njagala muliwa namufunye omwana ayakokira ettaala mulungi bannange mulungi she's so pretty mama mama omwana bwaseka toyagala mbale kuseka bwatunula toyagala mbale kutunula bwatambula toyagala mbale she's so pretty bono basinga mama mama oli mulungi bambi mama mama osanyusanyo bunange mama mama omulungi bamusuuta ndikulwanira entalo ne bweriba mpologoma ndijanganga you're so pretty yensonga kankutwale wange ofuuka omukyala ze nina okuzimba bannange nina obulungi ogenda kulya bulungi ojanga kusula nange nkuwekako buli lunaku ogenda kulya ebintu ndikulindangako sirikuleka kusigala mabeka wamma mulavu yaffe terikadiwa buli lunaku eri banto bebi nkusuubiza
bono basinga mama mama osanyusanyo nange mama mama oli mulungi bambi
Stone Courts.
Yeah, yeah. Mama, mama, you're my fantasy. The apple of my eye, sparkle like a morning star, shining like an angel. Oh gosh, the colors of the rainbow. My final destination. Mama, wala basinga, mama, mama. Edorosi yo. This me ile ka violin ni melody nikula bidira nikukolerera nikulwanira ntalo nifuka kabugu mpeo nifuka kawewo mpugu cause you deserve the best among the rest omuwalo mulungi you deserve the best among the rest oh basina nyomodua
Yeah, wait. So pretty, so pretty. Mm, tu se jangende.